bongos.
Homo liana wana mama Kenya
naked feet.
Africa.
It's Africa.